Indaba yokuphila. Zonke izinto zingenzeka ngosizo lukaJehova. Njengoba ilandiswa uPatient Pai Patipayev. Ukufa ngeke kusaba khona ngisho nabafile bayovusa baphinde baphile. Umkami uMaira Mbubu wezwa la mazwi ebhasini ayeligibele. Lokhu kwamenza wafisa ukwazi okwengeziwe. Lapho abagibeli behla ebhasini, wagijima waya kwesifazane owayesho la mazwi. Igama lakhe kwakungu-Apun Mambetsaitekova, futhi wayengufakazi kaJehova. Ukukhuluma nofakazi ngalezo sikhathi kwangabe kuphila kwakho engozini. Kodwa sakufunda ku-Apun kwashintsha ukuphila kwethu. Ukusebenza kusukela ekuseni kuze kuhlwe. Ngazalwa ngo-1937 emasimini abizwa ngokuthi iKolkai eduze kwaseTokmok, eKyrgyzstan. Umndeni wakithi ungamaKyrgyz futhi sikhuluma ulimi lwesiKyrgyz. Abazali bami babesebenza emasimini abizwa ngokuthi iKolkai kusukela ekuseni kuze kuhlwe. Abasebenza emasimini babenikwa ukudla njalo. Kodwa umhola babuthola kanye ngonyaka. Kwakunzima ngomama ukubanakekele mina nodadewethu omncane. Ngemva kweminyaka emihlanu ngifunda isikole, nami ngaqala ukusebenza eKolkai. Endaweni yangakithi abantu babehlupheka futhi umsebenzi wokuziphilisa wawukhona wawukhandla. Ngesikhathi ngiyinsizwa, ngangazihluphi ngokucabanga ngenjongo yokuphila noma ngekusasa. Ngangakaze ngicabanga ukuthi amaqiniso ajabulisayo ngoJehova uNkulunkulu nangenjongo yakhe angashintsha ukuphila kwami. Indlela umyalezo weBhayibheli owafika ngayo eKyrgyzstan nendlela owasakazeka ngayo kwindaba ethakazelisayo. Konke lokhu kwaqala endaweni yangakithi enyakatho yeKyrgyzstan. Abantu ababedingisiwe babuya neqiniso eKyrgyzstan. Iqiniso ngoJehova uNkulunkulu laqala ukuhluma eKyrgyzstan ngawo-1950. Ukuze lihlume iqiniso kwadinga linqobe izimfundiso ezazimbelwe ngokujulile ezingqondweni zabantu. Kungani? Indawo manje yaziwa ngokuthi iKyrgyzstan, ngaleso sikhathi yayingaphansi kwe-Union of Soviet Socialist Republics, i-USSR. Kulo lonke elase-USSR, ofakazi bakaJehova babengathathi hlangothi kwezombusazwe. Ngenxa yalokho babeshushiswa njengezitha zombuso obukhomanisi. Kodwa yikho imfundiso engavimba izwi kaNkulunkulu ukuba lifinyelele izinhliziyo zabantu abaqotho. Ngempela, esinye sezifundo ezibaluleke kakhulu engiye ngazifunda kukho konke ukuphila kwami, ngihamba noJehova ukuthi zonke izinto zingenzeka. Marko 10, verse 27. Ukushushiswa kofazi bakaJehova kwabangela ukuba bande eKyrgyzstan. Kwabangelwa yini lokho? Isifundazwe saseSiberia, okwakudingiselwe kuso izitha zombuso, sasiyingxenye ye-USSR. Lapho labo abadingisiwe bekhululwa, abaningi kubo beza eKyrgyzstan futhi abanye kubo beza neqiniso. Omunye wayedingisiwe kwangungu-Emil Yenzen owazala ngo-1919 eKyrgyzstan. U-Emil wathunyelwa ikami lokuhlushwa futhi wahlangana nofakazi lapho. Walamukela iqiniso wabe esephindela ekhaya ngo-1956. U-Emil wafike wazinza ngaseSokoluk esifundeni sangakithi. Ibandla lokuqala laseKyrgyzstan lamiswa eSokoluk ngo-1958. Ngemva konyaka, uVictor Fenter wathuthela eSokoluk. Lo mzalwane othembekile wabhekana nomzima izikhathi eziningi. Kabili waboshwa iminyaka emithathu ngenxa yokungathathi hlangothi, wabe segwetsha eminye iminyaka eyishumi, waphinde wadingiswa iminyaka emihlanu. Noma kunjalo, ushushiso alukuvimbanga ukanda kokukhulekela kweqiniso. Iqiniso lisondela ngasekhaya. Ngo-1963 kwakunofakazi abangaba ngu-160 eKyrgyzstan. Abaningi kubo babedabuka eJalimani, eUkraine naseRussia. Kulaba kwakukhona no-Edward Vater owayebuya ekudingisweni, wabhabhadiswa eJalimani ngo-1924. Ngawo-1940 amanazi amthumela ikami lokuhlusha, kwathi ngemva kweminyaka embalwa, amakhomanisi ase-USSR athumela u-Edward ekudingisweni. Ngo-1961, lo mzalwane othembekile wathuthela edolobheni laseKand elisondelene nedolobha langakithi. U-Elizabeth Ford, incekukazi kaJehova ethembekile, naye wayehlala eKand. Wayeziphilisa ngokuthunga. ngenxa yokuthi wayewenza kahle umsebenzi wakhe. Odokotela nothisha babemcela ukuba abathungele izimpahla. Omunye wabantu ayebathungela kwangowesifazane ogama lakhe lingu-Aksamai Sultaneliva, owayeshade nesikhulu esisebenza ehhovisi lomshushisi womphakathi. U-Aksamai weza ku-Elizabeth ezofuna izimpahla. Wabe sebuza imibuzo eminingi ngenjongo yokuphila nesimo sabafile. U-Elizabeth wamphendula esebenzisa iBhayibheli. U-Aksamai waba umemezelo oshisekayo wezindaba ezinhle. Cishe ngaleso sikhathi, uNikolai Chimpoash odabuka eMoldova wamiswa njengomboniso wesigodi futhi wakhonza iminyaka engaba ngo-30. UNikolai akagcinanga nje ngokuvakashela amabandla, kodwa wahlela nokunyatheliswa nokusakwaza kwezincwadi zethu. Izikhulu zikahulumeni zakubona lokho. Yingakho u-Edward Vatter akhuthaza uNikolai ngalesi seluleko, wathi, "Lapho iziphathimandla zikuphonsa ngembuzo, zitshele ngokukhululekile ukuthi sizithole indlunkulu eseBrooklyn izincwadi zethu. Vele uyibheke ezinhlamvini zamehle inhloli ye-KGB. Akudingeki wesabe." Ngokushesha ngemva kwale ngxoxo, uNikolai wabizwa lendlunkulu ye-KGB eseKant. Walandisa okwenzeka, wathi, "Inhloli yabuza ukuthi sizithola kuphi izincwadi zethu. Ngayitshele ukuthi sizithola eBrooklyn. Ayazange ukuthi thini ngemva kwalokho. Ya vele yangidedela futhi ayibangisa ngibiza." Ofakazi abanesibindi baqhubeka besakaza izindaba ezinhle ngokuqapha endaweni yangakithi enyakatho yeKyrgyzstan. "Lapho iqiniso eliyigugu ngoJehova egcineni lifika emndenini wami ngawo-1980, umuntu owalizwa kuqala umkami uMariam Bobo." Ngokushesha umkami uyalibona iqiniso. UMariam Bobo udabuka esifundeni saseNarine eKyrgyzstan. Ngo-August 1974 wavakashela udadewethu okuyilapho esabonana khona okokuqala. Sisuka nje, ngavele ngamthanda uMariam Bobo. Ngalo kanye lolo suku sashada. NgoJanuwari 1981 ngesikhathi uMariam Bobo esebhasini eliya emakethe, wezwa ingxoxo esikhulume ngayo ekuqaleni. Umkami wayefuna ukwazi okwengeziwe, ngakho wabuza igama lalona wesifazane nekheli lakhe. Wathi igama lakhe ngu-Apon. Kodwa wayeqaphile ngoba ngisho nangawo-1980 umsebenzi wofakazi wawuvinjiwe. Kunokuba u-Apon anike umkami ikheli lakhe, wambuza ukuthi thina sihlala kuphi. Umkami wafika ekhaya ejabule. UMariam Bobo wathi, "Ngizwe izindaba ezimnandi. Kunowesifazane ongitshela ukuthi abantu ngeke besafa. Ngisho nezilwane zasendle ngeke zisaba ingozi. Kimi, lokhu kwakuzwakala njengenganekwane." Ngathi kuye, "Ake simlinde afike azosichazela." U-Apon wasivakashela ngemva kwezinyanga ezintathu. Wabe sesivakashela kaningana okwenza ukuba sazane nofakazi bokuqala ababengama-Kyrgyz. Labo dade basifundisa amaqiniso amangalisayo ngoJehova nangenjongo yakhe ngesinto. Basifundisa ngencwadi ethi ukusuka eParadise elilahlekile ukuya eParadise elizoziwe. Ngenxa yokuthi kwakunekopi elilodwa lale ncwadi eTokmok, sazikopishela yona ngesandla. Into yokuqala esayifunda kwakuyisiprofetho seGenesis 3:15. Lesi siprofetho siyogcwaliseka ngoJesu oyinkosi engumesiya ebekwe uNkulunkulu. Lona umyalezo obalulekile kumele wonke umuntu awuzwe, okusinika isizathu esengeziwe sokuhlanganyela ekumemezeleni lo myalezo. Ngokushesha, iqiniso seBhayibhelini laqala ukushintsha ukuphila kwethu. Imihlangano nokubhaphathisa sesavinjiwe. Umzalwane waseTokmok wasimemela emshadweni. Ngokushesha mina nomngami saqaphela ukuthi ofakazi babehlukile. Kulo mshado babungekho utshwala futhi kwakuhlelekile. Lokhu kwakuhluke ngokuphelele komnye imishado esasike saya kuyo. Ngokuvamile nabantu abadakwayo abaziphatha ngendlela engahlelekile nabathuka inhlamba. Saya nasemhlanganweni yobuKrestu ebandleni laseTokmok. Yayiqhutshelwa ehlathini uma isimo sezulu sivuma. Abafowethu nodadewethu babazi ukuthi amaphoyisa asibhekile. Ngakho abazalwane babehlale beqaphile. Ebusika imihlangano sasiyiqhubela endlini. Izikhathi eziningana amaphoyisa ayefika kuleyo ndla afune ngenkani ukwazi ukuthi senzani. Kwadinga ukuba siqaphe ngesikhathi mina noMariam Bobo sibhaphathizwa ngoJulayi 1982 emfuleni iChoi. Abafowethu abambalwa bahlangana ehlathini, sabe sesicula izingoma zombuso, salalela inkulumo yobhapathizo. Sandisa inkonzo yethu. Ngo-1987 umzalwane othile wangicela ukuba ngivakashele umuntu owayenesithakazelo edolobheni lase-Balaji. Kwakuthatha amahora amane ukuya lapho ngesitimela. Ngemva kokuya kaningana eBalaji, sathola ukuthi kwakunabantu abaningi abafuna ukufunda ngoNkulunkulu. Ngokucacile, leli kwakuyithuba lokwandisa inkonzo yethu. Mina noMaira Mbumbu sasivame ukuya eBalaji. Ziningi izimpela sonto esazichitha lapho. Siya ensimini futhi siba nemihlangano yobuKrestu. Isidingo sezincwadi zethu sanda kakhulu. Lapho sisuka eTokmok siya eBalaji, sasifaka izincwadi zethu kwiMishok, okuyisaka lamazambane. Nakuba ngenyanga sasiphatha amasaka amabili agcwele izincwadi, isidingo sasiqhubeka sikhona. Sasishumayela ngisho nasesitimeleni. Ngo-1995, ngemva kweminyaka engu-8 sishumayela eBalaji, kwamiswa ibandla. Yiningi imali esayisebenzisa sisuka eTokmok siya eBalaji ngokuphindaphindiwe. Pho sakwazi kanjani ukukhokhela izindleko njengoba sasingenayo imali eningi? Umzalwane ngumKrestu wayesinika imali njalo ukuze sikwazi ukukhokhela zonke izindleko zethu. UJehova wabona ukuthi siyafisa ukwandisa inkonzo yethu, ngakho wasivulela amasango ezikhukhula asemazolweni. Malachi 3:10. Ngempela zonke izinto zingenzeka ngosizo lukaJehova. Inkonzo nokunakekela umndeni. Ngo-1992 ngakhonza njengomdala, ngaba umdala wokuqala ezweni ongumkhikisi. Ebandleni laseTokmok kwavuleka izindlela ezintsha zokwandisa inkonzo. Sasifundela intsha eningi engamakhikisi eyayifunda esikhungweni semfundo. Kuleyo ntsha esayifundela, omunye kuyo manje ukhonza ekomidini yegatsha, kanti ababili bakhonza njengamaphoyina akhethekile. Sazama nokusiza abanye ebandleni. Ngasekuqaleni kwawo-1990 sasisebenzisa izincwadi ezibhalwe ngesiRussia, nemihlangano yethu yayiqhutshwa ngalolo limi. Kodwa kwakunenani elandayo ebandleni alikhuluma isikhikisi, ngakho ngangitolika ukuze baliqonde kangcono iqiniso. Mina noMaira Mbumbu sasimatasa sinakela umndeni wethu owandayo. Sasihamba nezingane zethu emsebenzini okushumayela nasemhlanganweni yebandla. Indodakazi yethu uGulsaira, yayineminyaka engu-12 ngaleso sikhathi, yayikujabulela ukukhuluma nabantu emgwaqweni ibatshele ngeBhayibheli. Izingane zethu zazithanda ukubamba imibhalo ngekhanda. Ngale ndlela izingane zethu nabazukulu bethu babehileleke ngokugcwele emsebenzini yebandla. Ezinganeni ezingu-9 nabazukulu abangu-11 abasaphila, abangu-16 bakhonza uJehova noma bayaya emhlanganweni yebandla nabazali babo. Izinguquko eziphawulekayo. Abafowethu nodadewethu abaqala ukwenza umsebenzi kaJehova kule ndawo ngawo-1950 bangamangala ukubona izinguquko esezenzekile. Ngokwesibonelo, kusukela ngawo-1990 sesinenkululeko eyengeziwe yokushumayela izindaba ezinhle nokuba nemihlangano emikhulu. Ngo-1991, mina nomngami saya emhlanganweni omkhulu okokuqala ngqa e-Alma Ata, manje aziwa ngokuthi yi-Almaty eKazakhstan. Kwathi ngo-1993 abazalwane baseKyrgyzstan baba nomhlangano omkhulu wokuqala enkundleni yemidlalo eSpartak eBishkek. Abamemezeli basebenza isonto lonke behlanza inkundla ngaphambi komhlangano. Umqondisi wenkundla wajabula kangangokuthi wasivumele ukuba siyisebenzise mahala. Ngo-1994 saqopha omunye umlando lapho kunyatheliswa incwadi yethu yokuqala ngesikhikisi. Manje izincwadi ngesikhikisi zihunyushwa njalo abahumushi abasehhovisi legatsha eBishkek. Ngo-1998 umsebenzi wofakazi waqashelwa ngokusemthethweni eKyrgyzstan. Inhlangano iye yakhula futhi manje sekunamamemezeli abangaphezu kuka-5,000. Manje sinamabandla angu-83 namaqembu angu-25 esChina, isiNgisi, isiKhikisi, isiRussia, ulimi lwezandla lwaseRussia, isiTurkish, isiWigo nesiUzbek. Bonke labafowethu nodadewethu abavela ezizindeni ezingafani bakhonza uJehova ngobunye. UJehova wenze zonke lezi zinguquko ezibabazekayo zenzeka. UJehova washintsha ukuphila kwami. Ngakhulela emndenini ophansi futhi ngafunda iminyaka emihlanu kuphela esikoleni. Noma kunjalo, UJehova wangisebenzisa ukuba ngikhonze njengomdala futhi ngifundisa abantu abeyisifundiswa amaqiniso eBhayibheli ayigugu. Ngempela uJehova wenza izimangaliso. Okwenzeke kimi kungishukumisela ukuba ngiqhubeke ngishumayela ngobuqotho ngoJehova ngoba zonke izinto zingenzeka ngosizo lwakhe. Matthew 19:26. Sesiphelile isihloko.